yaze yayimbingaba sizondana sisota sinamanto masane masibumbanene sibambanene sibe mnuye yaze yayimbingaba sizondana sisota sinamanto masane masibumbanene. Sibumbanene, sibambanene, sibe mnuye.